Uhamba nami sobuye mina onoma nini onoma yini oyazi ukuthini sokushiya kini ebathini robot sangena sashaya inombolo ngithi ngithanda nonke emakhaya noxolo owololo anginamsebenzi. Which one is this one?
I am Namsebe.